maanta wixii ka dambeeyo magaalada muqdisho dadku ku nool ama muqdishaawiga inaan la weydiin doonin wax ID la yidhaahdo. Saa ula socotaan magaalada muqdisho dhowr mar dadka shacabku waxay ka dacwoodeen in qof walba oo jidka maraya ama gawaarida ay wataan in marka la istaajiyo in la weydiiyo ID ama aqoonsi lagu garto. Marka dadka dowladda uma wada shaqeeyaan, dadku waa ganacsato, dadku waa arday. Marka waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeya hadduu alla yidhaahdo ciidamada xasilantana baaqaan oo mudureynaa maalinta sabti kama dambeys qof la weydiin kara male ID male. Markuu qofkii galaya goobaha dowladda ay leedahay ama airport sidoo kale loo baahan yahay aqoonsi, laakiin qof laamiga iska socdo baabuur wato in maanta wixii ka dambeeya ama wax ID la weydiin doono aynu balan qaadayna bilaahi insha allah.